not know you. I've been drum representing. Baby girl, nkedenyo kuzeko nasuzo mutima gunuma ejoro nasakula bieko gatoma nyi engeri jenko feelinga omanyi I'm stuck on you sicha sobola kubako chenkola otaliyo mutima teguterera era maze okwetegeka onchazeka bulidachi kanze nkwesunga bobula omutima nempeininga boyogera nensmilinga oweddoboozi lyo nnyabe erisuuthinga girl I'm here waiting for you byoyagala byonna mbirina onanana girl I'm here waiting for you byoyagala byonna mbirina baby nfula choice yo mubanja bakukwana nze gwobeera okyuzinga era nfuuka ekyusiwo nkalaama teminji nga nze gwonywa nenkukulinga baby nfuula choice yo mubanja bakukwana nze gwobeera okyuzinga era nfuuka ekyusiwo nkalaama teminji nga nze gwonywa nenkukulinga nefunayo chance mubweti nenkubamu simanyi oba nyinza okuvaamu the way I'm feeling ebyaddala on the dollars breaking nkuliyo mubunja tesizala sibetinga no no baby nfuula juice wo nze gwobeera okyuzinga era nfuuka ekyoisi wo mubanja bakukwana nze gwobeera okyuzinga maama juice wo
Nekukulinga